Studio 80 Halaji Malifu.
Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talatare tati lewru juin hitan 2025 sakrab dum gondum hedade hejud amen dilelinde mangal mudum bete hande fu mi chalmino am sanni. Daari bangal kabaruji bilidi e sarugol yimbel koltabe wiide koyde mu em ana en jibu jawudi bilido sodugol di worgal kananke lejini fa to kabode mangal pade em be kambe Philippe Boire be Boire Philippe Sissoko yo goto hakune mudum ka fuditi kenyem nokku noddirta cour d'appel Bamako to fade mudum portel yo petalatade hande portel jetto bo fedde noddirta conseil économique social culturel et environnemental ka fuddi altinere kenyem Bamako dole jonte didi yimbel gombel de do fedde kam en ka waran tutude andude woni himmeji malin koɓe yellana fiyana ɗum daɓen fedde ne ɓe noddi kawrtal nayoba fedde ne ɓe noddirta foire des jeunes entrepreneurs kañum duptimmi alam ɓettiɗo o Bamako ɗo Sisil mo ɓe cuɓele muɗum hitande hikka oni woni fasage suguyo nokkumo jokkolɓe hewɓe kañum en ka wawi holtide ko wawi wadde sécrab ɗon sembe kabaruji ɗi mi jogani on beete hande bisimilla moɗo mi heɗade mi wakkati no ɗum fuɗɗine fu ɗum bortaɗo yoppa talatare hande ɗoni kabaru ɓiliɗo sarugol yimɓel kolitaɓe wiide koyɗe mu em ana en jiɓu jawdi ɓiliɗo sodugol diworgal kananke leydini fa e to kaɓorɗe mangal paɗe en ɓe ɗo yoppitama waɗama yoppama talatare hande Philippe Boire Philippe Sissoko yo goto e hakkude mabɓe on ɗo ministre kiɗɗo kumaniɗo kabaruji ɓiliɗe keɓele leydi amen di kañum ka ana lendani suddo ko torore ana heɓa jonte kewɗe joom o nangama ilal hitande 2021 saabi majjom fa keɓen famtare keɗɗe Ousmane
honno sarugol ƴaɓɓegol ngol ministre kiɗɗo kumaniɗo jawdi madame Boire Philippe Sissoko wari altinere hande ndu ana wonno dow koƴirgal ley ndu suudu sariya o wardi ɗon e dogotoro makko yimɓe hewɓe ɓe o hayfida woni ɓe o tawdano ɗon kañe seedotoɓe dow kabaru sodugol avion hoorejo leydi e kaake militaire en maître janguine tunkara avocat madame Boire Philippe Sissoko darti hokke talki pawiɗi dow cellal neɗɗo makko o e hakkillo makko ɗi talki ɗi suudu sariya kuuru hokki ɗi kiɓɓa avocat o darti sarugol ngol bortine saabi neɗɗo makko o walla sembe fa sare hannden o ministre kiɗɗo umminanomo joƴina dow dartugol suudu sariya ndu ka minita capantati tan woni ko wawi joɗade sakiti o wi o lelne keƴaɗo parquet général holtiwide madame Boire Philippe Sissoko jugete no latiri fu wi makko ɗereji pawi dow cellal makko ɗi fu gonɗi e juuɗi parquet o kolitiwide ministre kiɗɗo o ana wawi sarede e wi parquet o kayfaɗo o kañe jingonoɓe ɗum ɓe fu e yiɗiɓe bonnitinde ka sariya caggal ɗi haali haltiji kuur o ɓanti hoore muɗum sakiti holtiwiɗe ɓe jokkinan golleji muɗum talatare tati lewru juin ndu
ɗiɗo kabaruji fuu oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon dow majjum ɗo hello amin Facebook nadu compte X les région Tombouctou gouverneur o jonni couvre-feu le nokku o fa wakkati mo kaddi muɗum andaka o wayti du alhal no yimɓel ɓe wawi yarde e le nokku o ɓande 21h yaade 6h beete ɗum waɗi caggal hippongol gaɗangol fewde armé leydi amen di le gallure nde altinere keñe ngol ɗo hippongol ka guɓal ngal ɓe noddirta groupe de soutien à l'islam et au musulman kañum en wuli kolitiɓe wiide waɗi ɗum kawrtal jettoɓo fedde nde mi noddirta conseil économique social culturel et environnemental golleji muɗum fuɗɗi altinere keñe Bamako ɗo le ngal ɗo kawtal yimɓel gomɓele nde ɗo fedde kañum en kam waram imade ƴewde huɗo woni himmeji malinkoɓɓe fa ɓe tewta ɗo dabiriji kanɗi fihede fewde e majjum fa yettade malinkoɓɓe gomɓe joola e hoole le ñalawma hande o le wi horeɓe nde ɗo fedde golleji ɗi waran wadde jonte ɗiɗi Yakuba Katile kañum woni laami ɗo ngal ɗo denta le ñalawma hande o wonko o wi Halima Yettara keɗe sita siɗiɓi
le balɗe sappo jo garanɗe heƴaɓe laam on kan e baale kewɗe waran jooɗo kalla fiya dabiriji antil haqqilleji ɗi jamare warta hokka ɗe laamaɗo sappo e jeene wonɗe leydi Mali fartade communeŋaji jeegon wonɗe genndi Bamako caggal muɗum kasin mi wara mi ƴeewa jantude e malinkoɓe jooɗɓe caggal leydi hono misal leydi Arabie Saoudite leydi Cameroun fartal leydi Congo Brazzaville le ɗi golleji mi warami keɗo homo fu mi tewtoro homo fu hollita haqqille muɗum ko naari banggal moƴƴingol leydi Mallin ɓiɓɓe leydi meɗen ko heewi mumen hannden anle tiɗalaji kewɗi gaɗɗo e taweede fuu ɓene jinngini leydi Mallin fa hannden ɓene miilidu leydi Mallin huncina hoore ñalaɗo warande
imoji pawiɗe e defol e leydi amen di ka fuɗɗi altinere keñe e leydi e manngal muɗum fuu ñalawma ngo o ɓo ɗiɗo imoji ngaroji waɗde balɗe tati ka waɗire no woɗiri le leydi e manngal muɗum fuu nam holitiri wiide hooreɓe kumaniɓe kabaruji ɓiliɗi e jannde ɓe jokkine haala dow wiide dabiriji ɗi ka fuu fihama yalla ɗiɗo imoji kan heɓa jokkitade fa no ɗiɗo imoji kan heɓa jokkitade no woɗiri le leydi e manngal muɗum fuu andinde du wiide centre uji kewɗi kañum ka egginama naɓirama nokkule goɗɗe kasem saabe rafi ndenago o fa keɓen famt yewtare anni ko Juliette Koulibaly heɓaniyam dow majji on ɗo fay tawa Mamadou Sama Seku.
To kay toon yimuŋaji ɗi puɗɗi to l'école fondamental Mamadou Tumtumba Diallo plateau premier cycle wonande e kanko gouverneur nokku o hikka eɓe mbara uñaji sappo e jaɗo temedde tato e sappo nayo imotoɓe le région o académie Kulikoro imoto e muɗum yo uñaji nayo e temedde jeegomo ani mabɓe temedde nayo e sappo e tato lolluɗɓe candidat libre wattumo to Ségou toon imotoɓe yo ko ɓuɗɗunaji noga e jeɗɗo e temedde jeegomo ani mabɓe uñaji sappo e nayo e temedde capantato surbaɓe kuji ɗi ɓe gata imuji ɗi nawara temedde capanɗe jeegom e joyyi saabi rafidenagu imotoɓe kapsaro fof hawnitinama les commune pelengana les masinari ndi imadraji ndenagu sembinama les centreŋaji ɗi fof préfet cercle o e wattu yiltagol makko beten atunere nde hokki taƴural wiide tiɗala yatake e golle o to yroso toon le laamu kuthala centreŋaji gonɗi les commune ŋaji kumbiya bura e minamba e guinama yaade yroso saabi rafidenagu e on wattu goto o to bankas heƴaɓe laamu gonɓe tunɓe hokki taƴural wiide imuji ɗi no jokiti no haniri to waru toon heƴaɓe laamu gonɓe tunɓe darnoy koyɗe le nokkuji kewɗi yalla ɓeydande yakawere imotoɓeɓe le sahar leydi ndi ɓuuri fof to ensengo toon imotoɓe peccama le centre ŋaji jeenayi ana majji mo burra eginaɗo yaade ensengo saabi rafidenagu
yalogoji gatteɗe fewde e rewɓe fayi to sukaɓe rewɓe ana wondi heɓude sembe sanne le joɓi cakkitiɗiɗe leydi amen ndi lewi hooreɓe heeƴa moɓe noddirta programme national pour l'abandonde violence basé sur le genre adadu on ɗo golle ka ƴiwi ujunaji ɗiɗon neɗɗole hitan 2012 ɗum yeehi ko ɓuuri ujunaji noga e ɗiɗi temeɗe jiɗɗile hitan 2024 acine ka hakkille ɗum ana waɗe fele cuuɗi janguirɗi le leydi amen ndi ɗo hono fuu ɗum wordi laamu kuthala David Koulibaly keƴoɗo amen gonɗo le on ɗo nokku tewti andude ɗum keɗe Oumar Wagal sita sidibi
kuthala bonandaji gattiɗe fewde ɓiɓɓe rewɓe janggoɓe le cuuɗi école ɗi ɗum woni samde dow mabɓe kañe fa yetto fideɓe ko nandi muɗum noon kanko noddirteɗo madame Diara Roda Duño o hollitiri wiide kominiɗo kabaru jande rewɓe le kap kuthala
min le torraji hakkunde musidɗen kan sukaɓe janggoɓe l'école fa hande ne musiɗen yogaɓe ana wondi e fide janggoɓe l'école ɓen yogaɗo ana miilo jaati wondude amen min yiya junggo yogaɓe ɗum photoji ɗime hana yiide jaati men e sukaɓe
Diallo kajjatu kone laamiɗo haqqeji rewɓe sukaɓe kañe galleji ley laamu kuthala o hollitiɗo fo sukaɓe rewɓe ɗiɗo torraji ɓuuri yettade ley cuuɗi jangguinirɗi
ɗi torraji ko hew muɗum ana waɗeɗo ɓiɓɓe rewɓe fattade kasin ɓiɓɓe worɓe ɗum hunde tan ko yeddata sariyaji bani adama ɗum ne hewtino amadou lafi cellal
sirafen jakkite gonɗole feddede noddirta programme national pour l'abandon des violences basé sur les genres o holliti wille duuɓi noga cakkiti ɗi torraji kewɗi gaɗa fewde e sukaɓe rewɓe le cuuɗi école jangguinirɗi jande leleyire kañe fa yetto jande dow dowre le leydi meɗen ndi o wi ɗum laatiki sababuudu soɓe gaɗi dow hen
ley tan ujunaji ɗiɗi e ɗiɗi ko yaata torraji sifa ujunaji ɗiɗi min maati ley tan ujunaji ɗiɗi e nogay nayyi min maati ko yaata bonnalaji ujunaji nogay e ɗiɗi e temeɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi bonnalaji ko waɗa fewdude e rewɓe ɓen ɗum tan komi hollita toppon lugangoji kasi ana wondi waɗede le cuuɗi l'école yogaji hono université leydi Mali mi ƴeewa sode ɗi torraji ana waɗede le cuuɗi l'école ɗi
fawɗogol torraji fewde e rewɓe ɗale pelle kuminiɗe kabar haqqeji rewɓe ley leydi meɗen ndi kollitide jamare nden hani hokkede hakkillaji lobbi janguine dow ko David Koulibaly heɓini studio tamani kuthala
kawrtal nayoba luumo jokkolɓe gollonoɓe hoore mum timmi alam ɓettiɗo o bamako ɗo hitani hikka Sicile moɓe cuuɓi e leygal ɗo yambere e ndeɗo yambere woni entrepreneur vert et féminin fasey suguyo nokku mo jokkolɓe ɓe kañum en ka wawi hollitidde ko wawi wadde fedde ne ɓe noddirta fond d' appui à la création d' entreprise par le jeune ɗum faseje kañum landini ɗum ɗum waɗi nokku mo ɓe noddirta cinquantenaire bamako ɗo Juliette Koulibaly ana wonno to wonko heɓani en dow majjum keɗe Mawdou Sama Seku kañe sita sidiɓi
luumo faseje sugu fanda muɗum yo humcande hoore anndal kañe miijoji projet kamɓe entrepreneur en e ley ñiɓagol nokku hasindinaɗo totodiral hakkillaji faamuji hikka ko tuga dow muɗum woni technologie verte kañe miijoji ko ɗum yottinta habaluji ene holtiri kunandi guindo goto e fedde landinoɓe ngal ɗo kartal faseje
yembere arandiri waɗaɗen humcin hoore sanne fottat yembere ne ɓo waɗaɗon ñolmana hande o jamata ko fotti ne yembere heeɓi waɗi coggoji fa woodi yimɓe ƴuuɓe laamoɗo yettiɗo ɗum heeɓi anti yimɓe hewɓe lene yembere saabu kamɓe ka hoore hewɓeɓe heɓe antidir fottade entrepreneur e nanndal muɗum
ele nokku o no goodi yimɓele kinniɓe waltingol ɓiɓɓe Diallo ande kese e keñe dum entrepreneur en gaɗoɓe imadaraji ele haɓɓo waytere wakkati ɓeɗo fof fulti wiide kawrtal ngal na jogui nafa sanne wonande golleji mabɓe ɗi
mi waɗa kulleji ñamteɗe kewɗi watti joni luumo ana ɓuuɓi seedan mene mi cottoɓe mansiŋaji kesi waɗi weltede ñamirɗe nanndal gal muɗum. Min ɓiɓɓe yeeyammi ga wona hono ɓiɓɓe neɗɗo sumeteɗe ɗe. Oyo David Kastan fiimi yalla yiite ana heɓe ko natto saabe patte ha waljo meɗen bona.
Wakkande Faba ñiɓagol gollirɗe hayeɓe lollirde fasage holti wiide gila 2019 ko ɓuuri uñerotema ɗe jetton gollirɗe goni ñiɓaɗi ele fuɗgol luumo o saabi faabaji gollira nde.
Tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ana wawi tawede wom e yimbel be andudom hakkune modom johobe ele yambeleji hono kurtunoji kanye ko nande modom tan fa ƴeway tom hono bornaki yimbel be wonde to zoom sur am nyalo mo hande o ana mama hali ben do yimbel lala jara touré wonko hebani em do majjum keda sita sidibi
amilan kanko fanta o nelado tan o hefna kabaruji tegganso ƴuwi kurtungo o holliti wi maro defa ngol nukku heji jamare ga kulleji kewdun ko nyaki dun non sab lanɗan wala he kanko e miro makko o holliti wiile le kewde kanko o mate tewle mudun tegan ko tileddu kasin o naati ona jantina kaddulleji di jamare tawana ɓurni uniforme ngaji joyi basse ngaji wonkoɓe ñoyi ga yoga mebbe basan ɓurno jafude tan soodi surwaɓe rewɓe ɓen min kemi mettama sanne ko yimi kaddulleji mebɓe din sabi ɗi ñoaki fewne wodiri ñoole jafude tan ɓe waɗi debbo tawara ana jokki jamma ñodu kaydu basin mo watti on wonan basin ngu moƴƴi sanne ga on ɓorni seeni kanŋe ko yata gramuji noga e nayyi o lalnaki no woɗiri fewi min ke miɗoɗa sa ƴeewi kofol makko masir lobbo fo waɗe hen guiɗɗiraɓe keɗotoɓe ana tirsi sanne fotte hono ɗi yembiri e nandal muɗum saabu ɗo jokkodirde ɗenna wonɗon ga wattu haqqille e yakkude kulleji caggan son ƴuwi ɗen nokkuji kappet jama e nandal muɗum
sakiraɓe on paami ɗon mi kaddete kabaruji amen ɗi beete hande hono no andirɗon e fan jeehe fewi nokkuɗe e seeɗa yewtere amen wona jokkitade wasalam yewtere amen magazine gouvernance et citoyenneté ñalawma hande o ana fawi e do apège hono fuu yimɓel golloɓele on ɗo nokku wordude ñalawma hande o Mamadou Sama Seku tewti andude ɗum keɗe mo kanko e Ousmane Ñalibuul e ñalleja
hunde humpitani ñande sappo e nayyi mars ƴaɓɓino ndu wattu kawrutal tottugol konngol stagiaire heyɓe ɗiɗo stage ngaji ɗi puɗɗi ñande aljumare ɗiɗi mai 2025 Mamadou Doumbia hoorejo guɓɓal sappo e nayyi ɓal apège ne wondi jande e faw makko le radio goto ngallura nde o memi haala jiidal makko waɗa nde walla hakkunde makko e dobbo ardiɗo nokku o
elle m'a présenté à l'ensemble
o holli kan yimɓe fof golloɓe le suuro aradiouni ceggal muɗum o holli kan no aradio o gollirta o yamiri kan mi waɗa reportage goto do dende to joɗima o holli kan jaati hono no waɗatami ngan gollal ndu o wi kan mi tinno mi yaawa e golle ɗan mi tilo e watti muɗum ndu mi weltiki hen sanne sono haaladema gonga mi wara mi waɗa ko wawmi fa hande
inchallah je vais relever le défi
gollirde apège holti wiide ɗiɗo stage ngaji ɗi ko ɓuuri hewde yo les service ji laamu o iɗi jowi dow wiyete rédaction administrative leadership entrepreneuriat développement personnel e ko nande muɗum keɗɗana Abdoul Kader Silla hoorejo gollirde halfinade kabar stage ngaji ɗi
ya d'abord les jeunes qui ont
woni hayeɓe ɓamoɓe duuɓi sappo e joyyi yaade duuɓi deɓe yoga du ɓamde duuɓi capantati e joyyi yaade duuɓi deɓe ɓe ana wondi e tilade mais cuɓaton da yimɓe e diplôme ngaji foof yetti nokku amen ɗo ɓamde doctorat fottata kap surbaɓe ɓen mais ɓuuri muyde sanne wadda tali ko mumen fottata ka yimɓe looƴaɓe mbeɗe miili peccude ɓesugaɓe le leydi malle fo e maggal muɗum ko natto saabe hayeɓe foof ko jooɗi e laamu gawo heɓana gollirta lene
lamorde
jara rubicato wedrago yo neɗɗo kiɗɗo ɗiɗo jandeji e famuji ɗi mo wonno e guɓɓal mo hittande 2021-2022 o waɗi stage makko to radio Kounari motti
mi waɗi stage lebbi sappo ɗiɗi le suuda radio ko noddirte Kounari guende Sévare ɗo naati ken saabe mi anti kulleji kewɗi ko naari bangal gollal secrétariat ko aran noon kulleji ɓe mi ande kese ɗen mi anda ɗum sanne ga guiddi fuɗɗimi nayi jande mi famɗo fa woodi mi holli kan mi hokki kan haqqilleji kewɗi le hunde ko jangumi on
Moussa Damago yo goto e yimɓele ɓeeɗaniɓe mo faamu to radio Kounari
guiddi o fuɗɗi stage makko nokku amen ɗo mi faami jaati o heeɓi andal fa moƴƴi hannden mbeɗa wawi haalde jaati wi gariibu ƴaɓɓiken mabbo muɗum o dabiri fiyaɗo to walla apège ɗone wooɗi fa wala seeɗan
jamare bamako e kedde leydi ndi hakkillaji mum en naccirto ɗiɗo ekkitinoji ɗi wottuma yogaɓe hulti nafa muɗum woɓɓe na cikkiti faamu ekkintinteɓe ɓe
sone haye ɓen ana jogui diplôme ngaji tenni kasin waɗi stage ɗo ana natto saabe ɓe faama kulleji hewɗi fattade kasin ɓe heɓa noɓe tewtirta gollal ɗum dabiri lobbo fiyaɗo sa faama hannde jaati hayeɓe ko heewi antun ana jogi jogi ande mawde gal lamde ana wada yalla ciagan ne be sukabe tili e wadde stage hono be hebirta gollal na yawiri le entreprise yogaji ko buri hewde golli stage fu min jangunde tan hono de gollal yehirta ciagal andal ne hebital sulli kol
lugaji ngada di wonande goldirde onef mali yaltini jabuji hantidi e wi abdul kader silla ko roja goldirde hafnande kabaru stage ngaji di to apejtum
natinga sabe sukabe hewbe ana wawade imagol ko noddirta concours de la fonction publique ne hutan ugna di den nogay ciagal lugan goji wadadi observatoire national de l'emploi et de la formation holliti wile tem de refu cefan e jeddon e hayebe hebi gollal halnen ciagal nebe wadi di stage en nanan mudum
le stage
kumni be netta ku hewbe holti wide di do stage ngaji di sambion ne am hebi gol golle hayebe joon en diplome ngaji e kaydun yirwere mabbe le nokuji do be ngoni be di wide dun le to sababu beedude sane ala kadara yimbe le jaginaabe supami